out to your real soldiers who died in the hustle and the struggle. We pour out the little liquor for ya. Yeah, R.I.P. yo, Wood. We gonna miss you, dog. Dear, rest in peace to all the real soldiers who died in the struggle.
R.I.P. ndugu jamana marafiki halaiki ujumuika wakati wa matishi. R.I.P. my grandparents and duke my god daddy, mlikuwa great persons kwa ndugu na majirani. R.I.P. to my brother was street, alikuwa kijituma kuhanja na hash kick. R.I.P. safari brother tumboni, ulikuwa hatari ilikuwa kichomi. R.I.P. tumboni kamelo tuwa mta kita humsomi tukiwa kishapigia. R.I.P. neli meja pumzike pema, tuombe heri kwa jia atupe pumzi tena. R.I.P. emba kona road kuginga, ulikuwa kitamba masoro lwa tekenya. R.I.P. my main France, upumzike weponi safe, tuliruka sana fancy enza kima sick.
Yo, rest in peace to my one and closest people. We got to hustle cause life it ain't simple. Already gone and now life goes on. Already gone and now life goes on. Yeah, rest in peace to my one and closest people. We got to hustle cause life it ain't simple. Already gone and now life goes on. Already gone and now life goes on. Yeah,
tutawakumbuka ndugu masela na majama, tuwezi ruka kumtegwa kipo ni balao kigeuka. Story za mazishi kila nta embu sanuka, repent atujui siku ya jaya. Rest in peace Nelly Toby and my mama, maombezi yetu kwa godi mpaka kiama di godi. Mesha na dogo kana weekend afford kuwarudisha, tutawa miss tu kwa sana, pata pain na mawazo. If I remember kipindi kile cha mwanzo tulivyo born together, don't mind the weather, sasa tumewapoteza. Zela whatever, I'll always be with you, cheese forever. R.I.P. mchizi wetu chidi, kifo wakichagui mwema au mkaidi. Tulikupenda machizi zaidi, la ala kwa mapenzi yake tu alizidi.
Yo, rest in peace to my one and closest people. We got to hustle cause life it ain't simple. Already gone and now life goes on. Already gone and now life goes on. Yeah, rest in peace to my one and closest people. We got to hustle cause life it ain't simple. Already gone and now life goes on. Already gone and now life goes on.
Kweli kifwa kina uruma, ongala alisha sema, si wito ni lazima ungama ili wende pema. R.I.P. magigi and devolver likuwe ngaji. R.I.P. ili asa T.I.A. R.I.P. mazaki chele. R.I.P. magmugia babu braza na mbere, alijivuruga kwa madua kadanja kire. R.I.P. shagigabu. R.I.P. saidi side. R.I.P. singida samu. R.I.P. sekeyoje. R.I.P. bunga ololo sidi ngulelo Bronx isopocho kimalolu ima mgiambo. Hawa wote mbele yetu nyuma yao, japo wengi wao tumewafukia, sababu ye watu na tabu za hii dunia, na mengi nayo tunayapitia. Watu hawana utu, utu mevaa gunia. Usiona wanacheka nawe ukadhani wanakufaa, usiona watacheka nawe na wanakuazia mabaya. So take care, hii dunia utapotea.
Take care, hii dunia utapotea.
Rest in peace to my one and closest people. We got to hustle cause life it ain't simple. Already gone and now life goes on. Already gone and now life goes on. Yeah, rest in peace to my one and closest people. We got to hustle cause life it ain't simple. Already gone and now life goes on. Already gone and now life goes on. Yeah.